That's a chop. That's a chop. Stack it in a music. Stack it in a music. Stack it in a coin. Baka wimbe ama piano ama nifanye kiki nidanganye mashabiki Instagram niko safi kumbe home kuna ziki muziki auko fresh tunakwenda sana rest wana wengi wamekufa kwa madawa na mastress shawa ipata case kumtusi mwana jeshi goma zinalia sana ba alafa kuna cash toka niache mziki na magari kibao toka niache mziki na majumba kibao toka niache mziki na madiri kibao kwa sasa na wachora wale wajinga wali wao hey. Staki tena mziki.
Staki tena mziki.
Staki tena kuimba. Nataka do na kama hauna team nalo bonge la so viewers you can buy tandale kaliako staki tena mziki umenipa ziki umenipa maadui ukanipora marafiki staki tena mziki na ngoja timiliki ndo maana mwaka jana niligombana na Niki kama umekupa cash yu mziki achana nao Vanessa Master J wote wameachana nao na kama hauna cash Achana now, the Sufu Sally Rudy, Asha Chana now.
Music, baby.